Kila siku mbora nantisha Yeti sezi para kama wewe Na mapepo na pandisha Nimechoka izo makelele Mavurugu ya soisha Usifatilie ebu wewe Kama penzi limesha isha Usinifungie niambie Ete tani acha Usimintishewe kwanda nunaje Iyo simu acha Usiguzewe zeki makelele Ete tani acha Usimintishewe kwanda nunaje Iyo simu acha Usiguzewe zeki ujinyonge
Mix more.